SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
If you work in quality control at a candy factory, you know strict safety regulations come with the job. It's why you partner with Grainger. Grainger helps you find the high quality and compliant products your business needs to inspect, detect, and help correct issues. And the sweetest part is, everyone gets a product that's as safe to eat as it is delicious. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan.
E pei ona whaafonga ina atu I e tātou talafou. O lea so se fulmale fitu o iulai. Ua ātua tonu I eile se fulu tausanga talu o na whanaina I lalo mamāli liu umaile pāsese male au waa ale baalele le Malaysian Airlines I lana whainga malanga MH-sefulu malafitu mai Amsterdam I Holani a ngai I Kuala Lumpur I Malaysia.
Malaysian Airlines MH-17 has been shot down over the eastern Ukraine, it seems, by Russian-backed rebels.
Le pāle mia I le tausanga lua fe se fulu mele wha Tony Abbott I le teimi na ia whaailoa mai ei le tala I le whanaina o le MH17 I lungo ele elo Ukraine. O le pāsese male au waa e toa lua se lau iwa se fulu mele walu na maliliu umai na aofi ai matangata anu u au se talia e toa tolu se fulu mele walu. I le amatanga na tuua ia ele peresetene o Rusia Vladimir Putin le atunu o Ukraine I le whanaina I lalo o le MH17.
Of course, the state over which this tragedy took place is responsible for this terrible tragedy. I've already given the appropriate instructions to the military departments to provide all necessary assistance in investigating this crime.
Le whaaleliwina mai le ngana Rusia o le saunoanga a le peresetene o Rusia Vladimir Putin. Ai se suʻesuʻega na faia e le Dutch Safety Board, na iloa ai o se faʻala potopotoga e lagolagoina le faiga mālo I Rusia le Kremlin, na whanaina I lalo le vaalele e faaoga aina ai se roketi na fausia I totonu o Rusia. O le taʻitaʻifono o le Dutch Safety Board, o Chipe ia Ustra.
The Research Council concludes that flight MH17 crashed because on the outside, on the left-hand side of the airplane, outside the cockpit, a rocket exploded. This rocket is of the type 914M and fits on the rocket of a system that fits on the BUK air-to-ground missile. The rocket was fired from the eastern part of the Ukraine.
Le faaliliwina mai le ngangana Holani po le ngangana Dutch. Ale te fono o le Dutch Safety Board, Chipe Ustra. O se isi suʻesuʻega na faia e le Joint Investigation Team e aofi ai se au suʻesuʻe mai Holani ma isi atunu o le lalolagi na aumaia ai le faaiʻuga o le roketi na whanaina I se ituaiga o le BUK installation e ngaosia I Rusia ae na whanaina mai eleele o Pervomaisky I le itu I se saʻau Ukraine. O se isi vaenga suʻesuʻe o le autu sitala e faaigoaina o le Bellingcat, ma na tāua e sona sui Elliot Higgins I le Al Jazeera, o moli mau uma o loo faasino lava I le āwai o Rusia I le whanaina I lalo o le MH17.
Over the last 15 years, we've seen the rise of smartphone technology, so there's lots of people on the ground taking photographs, sharing them on social media, which becomes a really big source of information. We were able to show definitively that the missile launcher came from Russia, the specific brigade it came from in Russia, when it was transported. But alongside that, we were able to show different aspects. So we could show the route it traveled on the day. We could show the various soldiers and separatist members who were involved with it, just purely from publicly available information.
Se sui o le autu sitala le Bellingcat, Elliot Higgins I le Al Jazeera. Pei ta ia ui le tele o suʻesuʻega matu ua inga o le whainga mālo I Rusia, na tūmau pea le te ena e le Kremlin o lona āwai I le whanaina I lalo o le MH17. Na whaiti oina e le sui o Rosia I malo au whaatasi Vitali Jerkin, le leetu tuatasi ma le manatu whaapito o le suesuenga a le Joint Investigation Team.
What are the grounds to be assured of the impartiality of such an investigation? Can this investigation resist the aggressive propaganda backdrop in the media? Can it resist pressure of clear political origin when the causes for the disaster and those who are guilty of the disaster are named in advance and such statements are made by a number of leaders of certain states which form part of the JIT?
Le faleliwina mai le ngangana Rusia a le ampasa Rusia I malo au fatasi Vitali Jerkin. Na faia se faa masinonga I Holani I le tausanga lua fe lua se funma le lua ma au maiai le faa I unga. E faa maoni a ai molianga o ni tangata Rusia e totolu. Ma ni faa salanga e solo atoa I le fale pui pui. E le iai se malosi ma se awala e faa malosi ai le nei faa I unga le faa masinonga. Ona ole mumusu o Rusia e tuuina mai. Ilato na molia. Olo I Holani le taimine le lo I esili le malo tele Mark Dreyfus I le wha manatuina o le se fulu tausanga ta luona whanaina ilalo le MH17. Olo o awa ia tufo I ai manisi o a inga o e na maali liu I le wha lavelave mai au se tali nei e pei o le alii o Peter Blurk olo na uso se tasi na mali wai ina ua whanaina ilalo le MH17 ilana malanga mai Amsterdam I Holani I Kuala Lumpur in Malaysia.
We look back on 10 years MH17, 10 years of grief for the next of kin. 10 years of lonely Christmases. 10 years of wistful anniversaries. 10 years of endless legal proceedings, and 10 years of. Russia obstructing all the proceedings. At this moment, we are of course working at the commemoration. We are also monitoring all the legal proceedings.
Leli o Peter Blurk olonauso se tasi na maliu I le malanga le MH17 mai Amsterdam I Kuala Lumpur I le tausanga lua fese fulu malfa. Ole reporting fa maopo poina Deborah Crowack, mole SBS News.
Like, share, mafaali so finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.
For the ones who get it done, the most important part is the one you need now, and the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger. Because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.